leydi Niger no tawande leyɗe bangue hirnangue ɗe Afrika tawraɗe saɗonɗam tundiji komanaji ɗum ɗo nder ñamey ley hitande tonuji ujunaji keme tati e nogayi kam woni ko watta ko laati ujunaji sappo e jeegon ɗen fuu no komanaji nom ko laati no ɗon torra farto durgol ko laati golle mawɗe heedaniɗo enna nder leydi meɗen Niger. Koulibaly Amadou ardiɗo Sarusi kawjiɗo filla tundiji manaji nder Sarusi kawjiɗo filla jaayi e laddeji nani ko fammini do o fi
le plastique déposé
manaji denino boppi nokku fuu ko wawi haɗi huɗo fuɗude dabaji ɗiɗu no ñama manaji ɗi ngam iɗi lamsi daba du fuu fuɗɗi ñamude manaji to wataninon yaada yeeso ngam manaji ɗi andam baylatako nder deɗi majji
ɓe juuɗe mum tawa nder fi durgol o fi suuli ɗum en sanne kolli dubasi ko ɗum wawi waddude Moussa Boubacar hoorejo dental pelle duroɓe ɗo ende nder leydi meɗen Niger nani ko wi
sa fait longtemps que la
question oyi ko filla manaji ɗi endan no waɗi fudu saɗormaji cellal ɗi manaji ɗi endan mbawi gaddani dabaji ɗi endan joom en ande luggi ɗiɗɗe bi'i ko manolde ni ufake nder leydi ɓuran duuɓi keme nayyi denko majje nder leydi ɗi huɗo wawa fuɗude nder durduɗe ɗe endan sako dabaji ɗin keɓa ko ñama nder kirsirɗe nde ni neɗɗo yeehi tawan manaji kewɗi itta nder bujugu dabaji ɗi endan ɗum du ko wawa du memi cellal
ngam heɓande mosola ɗi tundiji dow fi cellal dabbaji waɗi ko dental pelle duroɓe naati e waɗande tindi to duroɓe no Moussa Aboubacar famminiri
il y a eu plusieurs sens
pirtol ko e waɗama ko watta duroɓe acci yarude manaji ɗi enden nder durduɗe mumen min gaɗi sigilaji kewɗi tefude duni fa handen balliroɓe ko wattani duroɓe ɓe enden keɓa dabareji gom hisude jarol manaji ɗi enden
diminuer les plastiques
eɗum ton tefa mosala nawtorade e manaji mbawɗi bonude kanƴum waɗi duroɓe e ɓiɓɓe leydi no kaani nadde nder filla renugol jaaye e laddeji ɗon
leydi